SMG.
Cheza sha hata mbu na kama umeshindwa kuchezesha miguu chezesha tumbo oya wanangu bado kuna mabega kichwa na shingo hizo zote
Chafali, kupa, cheza baba wapate miguno Acha cha 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 Cheza baka ujasha utoke
Vunja mkongo, vunja mguu, tuseremukewe
Cheza kwa style
You know mkongo, bega juu, tuteremuke
Cheza kwa style